one. Mahaba mapenzi nayo ni kama maji sijawaipata kwa wengine. Mahaba nayo ni pa sio ni wengine. Mapenzi nayo ni kama maji sijawaipata kwa wengine. Mahaba nayo ni pa sio ni wengine. Na isiwe mtamtam pale Napoleona la kota basa. Umenilewesha paka wale naona ni wenda wasi wasi. I need you. Gwende zote home tukazi kule mbivu. I need you. Gwende zote home tukazi kule mbivu. Shike kiuno, ziko mepanda kwanza cheza na uno. Achana nao hao wao vishingo. Wanipara mpaka baby na pagawa. Na kuwahidi hili pensi sitagawa. Takulinda kama rice ili wazidi kereka. Popote utakapo kwenda takufuata kakivuli. Yeah, takufuata kakivuli. Mapenzi nayo ni pa mama. Akisijia waipata kwa wengine. Mahaba nayo they say, they don't know what I get from you. Whatever you want, I'll do for you.
I'll see you.
Whatever you want, I'll do for you, baby. Yeah, come on, baby.
Johnny.